madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay xeerka dib u habaynta sharciyada socdaalka oo hor yaalla mudanayaasha kongareska maraykanka. madaxweynaha ayaa arrintaasi uga hadlay khudbad uu goordhowid ka jeediyay aqalka cad ee maraykanka. faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna xuseen barre aadan.
madaxweyne obama ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qorshahani wax ka beddelka loogu samaynayo sharciyada socdaalka iyo dhalashada ee dalkani maraykanka. obama ayaa faallo dheer ka bixiyey ahamiyadda uu leeyahay xeerkani cusub iyo faa'iidada uu u keenayo nolosha iyo dhaqaalaha maraykanka haddiiba la ansixiyo. ugu horreyn waxa uu madaxweyne obama ka hadlay sida wax ka beddelka xeerkani uu u kobcin doono dhaqaalaha maraykanka.
immigration is a driving force in our economy that creates jobs and prosperity for all of our citizens.
socdaalka iyo hijradu waa awood kobcinaysa dhaqaalaheena oo saameyn ku yeelanaysa nolosheena. hase ahaatee sharciyadeenna dhinaca socdaalku ma aha kuwa la jaanqaadaya dhaqaalaha iyo suuqyada caalamka ee isbedelaya, waana inaynu dib u habeyn ku samaynaa. madaxweynaha maraykanka ayaa tusaale u soo qaatay kumanaanka ardayda ah ee ka yimaada waddamada caalamka ee waxbarashada jaamacadeed ku qaata maraykanka, kuwaasi oo sida uu madaxweynuhu sheegay khibradda iyo aqoonta heerka sare ah ee ay ka bartaan dalkani maraykanka ay ka faa'iidaystaan waddamo kale, taasi oo eedda saaray sharciyada socdaalka ee maraykanka.
Right now our immigration system invites the best and the brightest from all over the world to come and study at our top universities.
iminka ahaan sharcigeenna socdaalku waxa uu ogolaadaa inay dadka ugu maskaxda badan adduunku yimaadaan maraykanka waxna ka bartaan, laakiin markay dhammaystaan ee ay mashaariic iyo fikrado cusub la yimaadaan, sharcigu ma aha mid u ogolaanaya inay ka shaqaystaan amaba ku sii noolaadaan maraykanka, taasi oo keenta inay waddamo kale ka faa'iidaystaan dadkaan waxbarneen ku tacabnay. madaxweyne obama ayaa khudbaddiisa uu ku taageerayo isbeddelka lagu samaynayo sharciyada socdaalka ee maraykanka waxa uu uga hadlay dhibaatada bini'aadamnimo ee ka dhalata wakhtiga badan ee ay kala maqan yihiin dadka haysta sharciga maraykanka ee dalbada in qoysaskooda iyo qaraabadoodu ay ku soo biiraan, taasi oo tilmaamay mid xanuun badan inay tahay loona baahan yahay in la soo gaabiyo muddada ay qaadato dacwadaha qoysaska kala maqan.
Right now our immigration system keeps families apart for years at a time, even for folks who technically under the legal immigration system should be eligible to become citizens.
iminka ahaan waxa uu sharcigu sababaa inay muddo aad u badan kala maqnaadaan qoysasku, xitaa dadka sharciga haysta ee loo ogol yahay inay qaataan dhalashada maraykanka mana aha wax fiican, waana inaynu wax ka qabanaa. obama ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatada haysata 12 milyan ee qof ee sida sharci darrada ugu nool maraykanka, kuwaasi oo madaxweynuhu uu sheegay in inkasta oo ay khalad tahay inay sharci la'aan ku sii joogaan, haddana loo baahan yahay in la debciyo sharciyada oo hoos loo eego si ay u helaan fursad ay u noolaadaan iyaga iyo qoysaskooduba.
Right now our immigration system has no credible way of dealing with the 11 million men and women who are in this country illegal. And yes, they broke the rules. They didn't wait their turn. But at the same time, the vast majority...
waqtigan aynu joogno sharcigeenu ma laha hab cad oo loola dhaqmayo 12 milyan ee qof ee sharci darrada ku jooga maraykanka. Waa run waxay ahayd inay sharciga soo maraan oo ay sugaan waqtigooda, laakiin ma aha dad xumaan raba ee waxay raadinayaan nolol fiican oo ay caruurtooda ku noolaato. Mana aha in suuqa madow looga faa'iidaysto oo lagu shaqaysto lana siiyo lacag ka yar lacagta la siiyo shaqaalaha kale. ugu dambeyntii madaxweyne obama ayaa ku tilmaamay isbeddelkan cusub ee la doonayo in lagu sameeyo sharciga socdaalka maraykanka mid xoojinaya ammaanka xuduudaha maraykanka islamarkaana fursad cusub siinaya nolosha maraykanka. obama ayaa ugu baaqay dadweynaha maraykanku inay dhambaalo taageeraa u diraan mudanayaasha ay u soo doorteen kongareska maraykanka si ay ugu qanciyaan inay qorshahani cusub ansixiyaan. dib u habaynta sharciga ayaa dabayaaqada bishani la hor keeni doonaa mudanayaasha senatka, halkaasi oo ay aqlabiyad ku leeyihiin xisbiga jamhuuriga oo aan si weyn ula dhacsanayn sharcigan oo ay wataan mudanayaasha dimuqraadigu. dib u habaynta sharciga ayaa ahayd waxyaabihii ugu weynaa ee uu madaxweyne obama ballan qaaday intii uu ku jiray ololihii dib loogu soo doortay xilka madaxweynenimada maraykanka.
aad iyo aad baad umahadsantahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobaya khudbaddii madaxweynaha maraykanka barack obama goordhowid uu kaga hadlay ahmiyadda uu leeyahay xeerka dib u habaynta sharciyada socdaalka oo hor yaalla mudanayaasha kongareska maraykanka.